emshadweni yonke kuye kube nonqobuzana nokudideka phakathi kwabantu nomama futhi kwesinye isikhathi umbono ovela eceleni kungayiwo odingayo ukubuyela endleleni. Nokho kumele umuntu aqaphele ukuthi izeluleko ziqhamuka kuphi ngoba ngisho amalungu omndeni asengaba isithiyo uma ifaka ngenhloko nesiphanga. Namhlanje la ohlelweni ezomndeni sizokhuluma kabanzi ngalesi simo. Ngithatha ithuba ngubingelele ezomndeni uhlelo kulethela izeluleko eziphathe ngabaka Focus on the Family. Phambilini kunobaba osibhalela umbuzo. Iyinkinga nokudideka kwasemshadweni wami, ngingaxoxa yini abazali bami nozalo na? Selokhu kwathi inhlo zomndeni onamathelene futhi bambala abantu engibethembayo. Umshado wethu awukho ewengiwengwini kodwa nje kuneyikhathi lakhona ngidinga ulekelelo lokuphefumula. Lokho kulungile yini? Kuphela uma kukuthi ulekelelo nokuphefumula nokucobelelana abakunika lona luzoletha izithe zokuqhakisa umshado wenu. Yona impendulo empushana embuzweni wakho le. Manje pho lokho uzokubona ngani? Ilokho kanye ke impendulo ende equkethe. Kubiza ukuba ube nomoya wokuhlukanisa. Okokuqala, kumele ukale izinga lozinzo lemizwa yenhliziyo nengqondo yabazali nozalo lakwenu. Ngakube baluhlobo ngempela yini lwabantu ngalethemba ngokudideka kwezimfihlo zomshado wakho? Ubuye ukucabanga kanjalo uma umuntu elalela inkulumo yakho. Ngenxa yephuzo libekelwe ukuthi selokwathi inhlo nomndeni obumbene namathelene. Sithanda ukuphakamisa ukuthi lolu chazo uma silibuka eduze alichaza ukuthi ubundeni obunamathelene busengangasho ubundeni obunempilo noma obusebenzisana kahle. Ukunamathelana komndeni kusengachaza futhi ukuthi uzalo lwakho liyanamathela kumuntu, luyaphathana, luncikana ngokweyinsizakalo, alinandaba nemingcele yomuntu ngayedwana. Futhi luhlale lungena odabeni lwa wonke umuntu nanxa lungathintekile. Kusengaphinde kuphakamise ukuthi abazali bakho abaqonda ukuthi ukuchaza ukuthini ngeyingane zabo ezishadile ukushisa idleke bese ziyonamathela komnye nomunye njengomkhwa nomakoti ngokwesakhiwo. Uma kunjalo, cha phela kumele ubanike intuba kokwenzeka phakathi kwakho nomkakho. Khumbula ukuthi uNkulunkulu wasungula umshado wakho ube ngobudlelwane obuzimele. Uma ufuna ukuvela isithunzi nempilo yawo, kumele uthathe amagxathu okuvikela kwabangawugovuza abangaphandle kuwo. Uma olunye uhlangothi ukholo ukuthi umndeni wakho unamava okukulalela ngesihe kokushoyo nokuthi mawukholo ukuthi izizathu salokho kube kukupha umhlahlandlela omuhle noqondile weziluleko, kusengaba yiselihle ukuvula inhliziyo yakho kuwo. Inkinga ukuthi amalungu omndeni athatha kakhulu ngenhliziyo, avune amasayidi athile, ehluleke ukuletha umbono ozoba usizo nokubuka okulekelelayo. Nguwe kuphela okwazi ukukala ukuthi abazali bawola kuyiphi ingxenye kulolu chazo esesilibekile. Uma unqoma ukuthi kulusizo ukucubela nomndeni wakho ngalezi ndaba zomshado wakho, siphakamise isu eliqhakambile elingagcina ibanga lengxoxo. Ukuphefumula nje kubo akusimqondo omuhle ngokwanele. Isibonelo, esikhundleni sokuthungela uthuthuva lohla lwezikhalazo ngonkosikazi wakho, usengabuza abazali bakho ukuthi ungaba kanjani ngumkhwenya ongcono oqinile. Esikhundleni sokuthi akangihloniphi futhi nje akafuna ukuthobela igunya lami, usengabeka umbuzo, ngingafunda kanjani ukuba ngumholi onohlonze inkosikazi wami? Lena ingenye indlela ukubeka okukhathazile ngqo ngaphandle kokusulela nokulahla umkakho ngecala kwabakini. Ngokukhuluma okusabalele nje, wena nonkosikazi wakho kumele nigcine unqobuzwano nokungavumelani kwenu phakathi kwenu. Uma uyithola udingo wesithathu ukukulekelela ukuphuma kulolu daku, sikuncenga ufune obulili bakho ongakulalela ngokungathengi isayidi futhi kungekho amvunayo ngoba encenguthu kuye. Ungaba umfundisi, umeluleki wezemshado okufundele, kumbe umngani othembekile noma okhulu lenkosini. Ingenye izindlela ephephile ukugcina ukuphepha nokwethembana einzulwini zomshado wenu. Focus on the Family ineyisebenzi ezifundele zaqeqeshelwa ukuba ngongoti bokwelapha imishado ezikulungele ukuxoxa nawe ngocingo, zingaphinde futhi zikuxhumanise nabeluleki bezemishado abahlonishwayo abasebenza eduze kwala ukhona. Ukuxoxa nongakusiza, shayela ku 031 716 3300. Ukuxoxa ukudideka ongumshado wakho kulunga lomndeni akube ivela kancane, kungabe into eyimfana kumele uyenze. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.